nikicheza kombolela ukuti ukuti, lakini solewa mina nawe. Fashila nivaye suti, unataka nitoke nawe. Upate menu wa ufuti, hoteli franika lale nawe. Sijo kawaza kibuti, utafanya mini pagawe. Sijo kongwa na mavogi, utanifanya nisilale. Unapenzi ya ninogi, nimisechizo na machale. Usijo kongwa na mavogi mama, utanifanya nisilale. Unapenzi ya ninogi mama, nimisechizo na machale. Baby follow 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 me, na kufara tena siko ni. Unanitukana siko ni. Chaga umpare, nataka nive nyumbani, nitoe marini zae nawe. Ongeza wivu moyoni, wajunsha pendwa nawe. Nje nisi tamani, unipe mabamba kanilale. Sije kongwa na mavogi, utanifanya nisilale. Una penzi ya ninogi, nimisuchizo na machale. Usije kongwa na mavogi mama, utanifanya nisilale. Una penzi ya linogi mama, nimisachizo na machale. Baby follow 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 me, na kufara tena siko ni. Una nitukana siko ni, na umia sana moyo ni. Baby follow 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 me, na kufara tena siko ni. Una nitukana siko ni, na umia sana moyo ni. Baby nitu misema, baby nipenza kisema. Baby kishwa hamisema, baby wewe. Sama baby nitu misema, baby, follow, follow.